tindi mutume elawe wantuma wansubiza nti olibeera nange olinamaanyi kyokka mukama otula mu nse siite balabe bano abanumba bano museno zabutya newe bunaja olinange olinechapa echensi yona site mamu gawori hey, olisonga yange embeza womoseno chakolya banonya chakonywa webibula nebachankalana bambe batesa bubi nandala ngensi yebeganye nabono nakula butwa olokoba muchala we alyanobye nze jaja yanjigiriza Yesu nsingira byonna yofu yanjigiriza ne mubuzibu nsinze erinnya lyo Yesu zijukira bulungi ebigambo bye ensilo eyamwegana yali mu bulumi era yakaba naye yayimba yanjigiriza ne mubuzibu nsinze erinnya lyo Yesu oli nsonga yange embezaawo mu nseno siitya ebigambo byabwe Yesu gawuli kuba manyi
you.